Mbezo egwanga yori Kaguta Museveni alagide obutale bwonna obuli ku nsalo ezawula egwanga Uganda na mawanga malala naddala okuliraana eggwanga erya Congo okuggalibwawo okusobola okutangira ekirwadde Ebola obutasaasaanira munda mu ggwanga. Bino Pulezidenti Museveni abyogedde aggulawo omwoleso ogutuumiddwa Powate ow'omulundi ogw'ekkumi mu by'obulambuzi oguyindira Emunyonyo ng'agamba nti kino akikoze okusobola okutangira abantu abava mu ggwanga erya Congo obutayingira mu ggwanga lyattu Uganda.
The one thing that should stop are the markets near the border. Those are very indiscreet. Here there was a big market in Toroko where the Ugandans and the Congolese were busy mixing up. That those should be suspended. The Vice President and the Head of Civil Service and the PS Helles will guide you. So otherwise, this is really very easy to deal with. It's not a big problem.